ati black chocolate ni fine melanin bana kutoka nikapate. Kanapenda kenye mi wanapenda so kanapenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tenda we mapewa taco. Kwangu ni clean so buta fagia kwako. Ni kuche ndogo juta kula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapigenga trio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako ashani penda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pokka napenda kuzitoka TikToka na kwanga TikToka. Big Pokka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big Pokka napenda kuzitoka TikToka na kwanga TikToka. Big Pokka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupelekwa hizo klabu. Minataka jo a trend akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sivei ni me apply chali yake na mjoka.
Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Pokka napenda kuzitoka TikToka na kwanga TikToka. Big Pokka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big Pokka napenda kuzitoka TikToka na kwanga TikToka. Big Pokka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.
Duli deliver Nairobi kakubali kunipea dempen. Nimekuwa bad kutoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Don ama Dem 2. Ini hype iko na version ya Dang Su. Dema mezi beba bompa na kona tatu. Shina kwa wea cha leo ni tajefa tu. Inge true ameangukia muara.
Toto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa hii party vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Big Pokka napenda kuzitoka TikToka na kwanga TikToka. Big Pokka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba. Big Pokka napenda kuzitoka TikToka na kwanga TikToka. Big Pokka napenda stick proper. Big bomb bila kona big bomba.